Aliyeumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama. Utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama. Na nidonda sugu, halitibiki ukisha zama.
Una mwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio baby wa baby wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Miwe haupi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Nikizipata ni
mitungi, 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 mitungi.
Na watagoma zi, ili pati na macho maji, aji, muziki magoma ji, vya Arusha ndavijo maji, aji.
Watagoma zi,
ili pati na macho maji, aji, muziki magoma ji, vya Arusha ndavijo. Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.
Kakupenda, kampende babako, si unapenda, kampende dadako. Kakupenda, kampende babako, si unapenda, kampende kakako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Miwe haupi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Kizipata
mitungi, 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 mitungi.
Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.